Lord! Hey, DJ Lighter!
DJ Denny, DJ Denik.
Niko wera prr prr na cheki mesoga jini. Na pigi marash psh psh na 30 feet ya jini. Na cheki msupa na dera na vya mebeba kavera. Na vya na tesa kitera, ship namba nane kitera.
Ooh, ah, cheza chini chini. Ooh, ah, cheza chini chini. It's a Monday, but I'm on a Friday vibe. Tuesday, but I'm on a Friday vibe. Ooh, ah, cheza chini chini. Ooh, ah, cheza chini chini. Wednesday, but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe.
Ooh, cheza chini chini, chupa. Leta mbili mbili, ni na mademo wili wili. Nani na ganji, nani washa ka pili pili. Kuda, amedunga mini. Kuda, cheki hiyo muli. Mwambia si bongi luka ingina kasi kiswahili. Nani na mikjeneza swing na ekatu mbili.
Anapika githeri na gas. Anapika chapati na pass. Anapenda vile mina dance. Niki puff na pass. Niko cut na grass.
Ooh, ah, cheza chini chini. Ooh, ah, cheza chini chini. It's a Monday, but I'm on a Friday vibe. Tuesday, but I'm on a Friday vibe. Ooh, ah, cheza chini chini. Ooh, ah, cheza chini chini. Wednesday, but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe.
Mi upenda, wa super gwangi na madiva. Mi upenda, nikiwa nyanya nimeiva. Mi upenda, nikiwa whiskey uko river. Mi upenda, chafuwa shingo na masilva. Wa upenda, kupika githeri na gas. Twin kwa moka ama ancestor cast. Basi, kando form, pika chapo na pasi. Ukifika club atilie mchele wanazi.
Anapika githeri na gas. Anapika chapati na pass. Anapenda vile mina dance. Niki puff na pass. Niko cut na grass.
Ooh, ah, cheza chini chini. Ooh, ah, cheza chini chini. It's a Monday, but I'm on a Friday vibe. Tuesday, but I'm on a Friday vibe. Ooh, ah, cheza chini chini. Ooh, ah, cheza chini chini. Wednesday, but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe.
Nimelipwa Tuesday, nimesave kidogo. Pesa ingine nimetumia mokoro. Pesa kiasi nimenunua stoko. Ile mebakini ya pombe na watoto. Ambia Sabina aji enjoy. Leo tuwendi kulewa Sabina joy. Niko na do ya kukunywa uko uptown. Lakini kwanza kanudhu hapo downtown.
Kanudhu, kanudhu.
Tunalewa na ni Tuesday. Niko na do ya kupatika Friday. Niko busy na watoto. Bariki mzinga islap kwa matako. Asubuhi ndio naingia kejani. Kwa stairs na kutana na jirani. Wana ni judge, lakini sijali. Junenda kunyandua mali safi.
Ooh, ah, cheza chini chini. Ooh, ah, cheza chini chini. It's a Monday, but I'm on a Friday vibe. Tuesday, but I'm on a Friday vibe. Ooh, ah, cheza chini chini. Ooh, ah, cheza chini chini. Wednesday, but I'm on a Friday vibe.
Lighter!
Squeezy binadamu na wagwaya. Hawa wili walikuwa wanapendana. Kushikana, wakichinjiana. Nimona kwa news, walichinjana. Manze, dunia inenda wapi? Mandugu wano wanajuu ya mali. Squeezy pesa thicker than blood. Beef ndani ya family ni bombo clash. Story ya mabeste weka kando. Kwanza mabeste A1 karido. Mabeste, yondo kikulacho. Tokuta beste yako ndi alikula bibi yako. Ndio mana miuka peke yangu tu. Kwa kona na pombe yangu tu. Story ya mbogi, dunia bala. Squeezy ni kubad, bad, 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 bad. Manze so sad. Watu wengine ni mabakni. Squeezy ni kubad, bad, 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 bad. Manze so sad. Watu wengine ni mabakni.
Have you ever dreamt of owning house or home? Dream no more. We at Mizizi African Homes turn dreams into reality by giving you the best real estate deals in the market. Visit us now. We are located in Westlands, Watamu Court, opposite Sarit Center. Get in touch with us. 020-790-2215.
DJ Light upon the yard. DJ Danny, come with it.
Bishop Anaishi Karen. Wafuwasi wake kayole.
anataka sadaka mchange wafuasi wake juu ya mawe. Squeezy sielewi hosi, mbono lipe parking hosi, manze awajali juu wagonjwa, hosi zingine zimeoza. Juzi manzi yangu aliniambia, babe nenda trip na Ivasha, akapiga picha na Subaru, hapo nikajua nimerushwa manzi yangu. Ndio maana miuka peke yangu tu, kwa kona na pombe yangu tu. Story ya mbogi, dunia bala. Squeezy niku bad, 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 bad. Manze so sad, watu wengine ni mambo ya kini. Squeezy niku bad, 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 bad. Manze so sad,
DJ Danik.
Ukini cheki hivi ni na shida kama so, kwa flow huwezi banjo juu vile kume chrome. After kulegalize na safisha na colon, nilipocheza kiso siezi rudi home, siezi rudi home, siezi rudi home. Nilipocheza kiso siezi rudi home, siezi rudi home, siezi rudi home. After kulegalize na safisha na colon. Niko na allergy ya story za udu, nandula sini mbichu sinikanya game gu. Sherehe nilipenda sim kadikiwa yu, sahina kimbizanga makeg na nusu. Kwanza napenda form ikiweza, lafu sosi kwenye meza, kuzitoka toka chini hadi juu. Nikikuwekelea utateleza, misbehavior kwa impreza, akikesho sintaumwa na miguu. Sinjui jina batu na dara na tukwa kona, vile na slow wine minasikia yo bakora. Excuse me sir, knowing me is an honor. Kama riba ni ganji basi ndiyo ntabonga. Niseme nisiseme,
sema.
Niseme nisiseme,
sema.
Nikitaka sinipewe,
pewa.
Na nikilewa sinilewe. Kama so, kwa flow huwezi banjo juu vile kume chrome. After kulegalize na safisha na colon, nilipocheza kiso siezi rudi home, siezi rudi home, siezi rudi home. Nilipocheza kiso siezi rudi home, siezi rudi home, siezi rudi home. After kulegalize na safisha na colon.
Kijani siezi rudi bila galako na booty. Squeezy hapa mjini mapinjiwa kwa kwanduti. Josephine Hills koko kwenyu kuna vumbi. Na muitanga suba tiyo penda kuitua Suzy. Na exile nimepiga na tangu juzi. Betsi taza jujo tadani zina jacuzzi. Mbona juvile si uhos ma sleepover. Dundaka imeshika kuna komreda kosoba. Mziki ni achekesho ni kosho ntarudi gambling. Ganko wabling sipendangi hata makadling. Anasema jindo fanya akuwe bubbly. Baby girl utawezana na isam. Nina kichoki na kikosi sikosi. Juu ya moshi mina fukuza COVID. Sirudi home jota budangu wako off. Tabia maya nilingiza mbocho.
Ukini cheki hivi ni na shida kama so, kwa flow huwezi banjo juu vile kume chrome. After kulegalize na safisha na colon, nilipocheza kiso siezi rudi home, siezi rudi home, siezi rudi home. Nilipocheza kiso siezi rudi home, siezi rudi home, siezi rudi home.
Magic's anger on the beat.
Knock knock who's there bazera. Baby gonna come come na dera. Tafu gonna talk talk kwa meza. Ukiuliza why why na lenga. Mbona siji chochi mini fadela. Leo kitaka uneza nita Mandela. Na ukidai tuende dry kwa keja. Kini dai hivo hivo napenda.
Napenda msupa mauru ngukoneza ngoa. Supo dunga dera na mahaga pia usonga. Foko kani kitu akona kutoga ikubonga. Cheza na yu kitu akirivas nikani gia. Cheza na yu kitu sezi braya sezi fia. Kikia bia kama tabanja nitebazu. Unaja nitoe jusi toje nuwa kanzu. Kame dunga dera itabidi mdunga kanzu.
Knock knock who's there bazega. Baby kauna come come na dera. Tafu kauna twak twak kwa meza. Ukiuliza why why na lenga. Mbona siji chochi mini fatela. Leo kitaka uneza nita Mandela. Na ukidai tuende dry kwa keja. Kini dai hivo hivo napenda.
Wewe ni wa daily, sa zile ni konja. Sa zile ni kolondi na medi na kipaf. Bitel za maharif na badu na nidai. Na msupa ni kistedi siyezi nga rivas. Napenda kukupanda ukinipa iyo as. Ukinipa mapenzi ka badu na nikas. Junajua siku pendi na badu meni trust. Ati siku moja maybe nda kupa iyo.
Knock knock who's there bazega. Baby kauna come come na dera. Tafu kauna twak twak kwa meza. Ukiuliza why why na lenga. Mbora siji chochi mini fanela. Yo kitako meza ni tamanela. Yo kidai chone try kwa genja. Kini dai hivo hivo na mena.
DJ Danik
Zile na bam bam poli.
polisi wana ubaya. Demo wako vile mahanjam na misina ubaya. Koseo ni te handsome, uskizo ni hekaya. Felicia na Lisa, even though mini liwa acquire. Tunkuwa na Pamela, shule moja ndani ya choir. Squeezy vile na meza mara moja utagwaya. Na nandringia sana flat, tami hana taya. Hakuna kila kitu kitu hana gani haya. Mtoto wangu kitwa KU mtakata. Hakuna gama somo KU mekata. Unapeleka mtoi first year introduction. Baada ya wiki mbili ya shajua reproduction. Ndovu ni kuu, tabidi wanijuu. Basi weka mkono juu. Yes you, you. Ndovu ni kuu, tabidi wanijuu. Basi weka mkono juu. Yes you.
Yeah, na pull up nangali ya kalangui nkana fanyanga safcom. Pliku kasuku lakini kombato ni custom. Benga nalia,
mi upenda vilo na lap njons.
Baju sitaki kolona girl, please put your mask on. Nekwende chepa melo meza katembe. Anapenda lollipop, analamba kapele mende. Lazima kwe mukamba, jine apili ni mwende. Minasikia mademu wakamba, wanapenda make. Kame karibam bam, kana kaka mama raya. Nakashotu nenda London, but kumbe ni odhaya. Ndakusaji kupenda tam tam na jine kwanza Brian. Dema naka screen ya Samsung, so vidole score required. Usichomeke you are my studio but a PhD. Tupatana now Kilimani kama CUST. Social media no social studies. So nowadays ukitaka kutikitha we mambie mkafanye GHC. Wala wame soma ndio sampuli ya homology. Ata reproduction pia sintopi kwa biology. Bora kuna chemistry Pamela can just follow me. Vile ndovu kukwa noma sana nyaka buogoji. Sina marafiki staki mbogi ni screw. Munataka nblande kiasi ndio munisu. Hii city ya usherati tabia mbovu ni true. Big up to CRISPR washajua ndovu ni kuu, OG.
Akiwa layo shatu juu. Basi weka mkono juu. Yes you, you. Ndovu ni kuu. Akiwa layo shatu juu. Basi weka mkono juu. Yes you, you.
Okay.
Have you ever dreamt of owning house or home? Dream no more. We at Mizizi African Homes turn dreams into reality by giving you the best real estate deals in the market. Visit us now. We are located in Westlands, Watamu Court, opposite Sarit Center. Get in touch with us 020-790-2215.
Follow on Instagram at DJ Denik. That's DJ DENIK.
My desire, my girl, you know, retire.
slow. Me, I know a lie, your face they define. You make me want to hold you down. Baby, no go, cause now me and you go run you down. Me go, that's a, me go, that's a. Please don't let go, please don't let go. Come close, make you hold me down. Give me love, make you give me well. Me corazón, please don't let go, come close, make you hold me, girl. Come close, make you do me, girl. She fine, she don't like to make designer, and I love it in China, my paloma.
You know she fire, that should be my desire, my girl is not retire,
my paloma.
J. Denik.
Girl, let me give you one more time. I want to give you some love. No woman, no cry. Yeah, yeah. Mi corazón, please don't let go, please don't let go. Come close, make you hold me, girl. Give me love, make you give me well. Mi corazón, please don't let go, please don't let go. Come close, make you hold me, girl. Give me love, make you give me well. She like to be designer, and I love it on the China. My paloma,
my paloma. Do she fire? That should be my desire.
DJ Denik.
What she need from a bad boy like me. Yeah, yeah. Sexy kiss is the thing that she ain't for my lips. Yeah, yeah. Mask herself is the only air that she breathes. And when I look into her eyes, I know that she can never get enough of me. Your body high me like lean. When we do it, through snip skin. And as the rush they increase, I feel the drip in a York. Shorty say she feeling so. She grab my neck and she whisper, please. Shorty give me dirty splash from my chest to my knees. Got a lot in her bucket list. I give her number one, she need a bucket quick. And when we done, she feel me like a majesty. Grip, 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 grip. Round two, quick, quick, quick. Round three, epilepe. Next day, we go do one for your place. Make sure that your daddy is known. Make sure that your mommy is known. Switch off that television. Netflix know what I came here for. Shawty better shut your door, cause I know one disturb me boy. Shawty like it when I drill out door. When I finish I go.
Get the inside my mule.
I just the one that say which can party, yeah. Everything yakba, everything day.
Ah, oh shit. I get many guests with them, they come from away. AJ boys and they like to throw it. Almost he go be.
We just having fun. We won't carry on. Crazy guests like make the stallion. But my girlfriend, they yeah, they turn me on. That's why I
hold them tight. Hold on, yeah, yeah. Hold on tight. Hold on, yeah, yeah.
That's why I
hold them tight. Hold on, yeah, yeah. Hold on tight. Hold on, yeah, yeah.
Only take one photo before the baba them tell us to go.
Ah, oh shit. I get many guests with them, they come from away. AJ boys and they like to throw it. I'm a Sigobe.
We just having fun. We won't carry on. Crazy guests like make the stallion. But my girlfriend, they yeah, they turn me on. That's why I
hold them tight. Hold on, JJ.
J. Denik.
You don't go to my even hundred. You make a boy sick and a boy well. Not in my eyes, in my mouth, you don't tell her. I'm telling cause I give you umbrella.
I don't feel in this together. Give you my necklace, spend. Give you my last cash, spend. I show you my best friend, friend. I thought we in this together. Give you my necklace, spend. Show you my best friend, friend. I give you my last guy, spend. Everything I do, I under 50, under. Me under, me under 50, understand. That's the way you do me, yeah. Content. I don't fight the uniform men. Oluwa, can you fix the problem? Thunder, thunder, fire, that your reason. Where they give you tips, I make you leave me. Thunder, thunder, fire, that your reason. I thought we in this together. Give you my necklace, spend. Give you my last cash, spend. I show you my best friend, friend. I thought we in this together. Give you my necklace, spend. Show you my best friend, friend. I give you my last guy, spend. Everything I do, I under 50, under. Oh, you let me under 50, understand. That's the way you do me.
I don't come, I don't come kilometers. I don't walk that many kilometers. Learn from the teacher. I don't take for the game, she no pitas. I decide bad mind from a distance. But this sweet, I be all of my pitas. Oh, no, Guni Misha. Show you the confirm for your speaker. This time I call trap, seek for assistance. Show we they blow your mind, Afghanistan. Kilo me, kilo me, kilo me, kilo me, kilo me, kilo me, kilometers. I don't come, I don't come kilometers. I don't walk that many kilometers. Learn from the teacher. I don't take for the game, she no pitas. I decide bad mind from a distance. Not this sweet, I be all of my pitas. When you come, make I give you digits. When's the last time somebody did it like this? Too much, I so much. That's why everybody hating on me like Chris. Kilo me, kilo me, kilo me, kilo me, kilo me, kilo me, kilometers. I don't come, I don't come kilometers. I don't walk that many kilometers.
People think I be Johnny, just come. Like I just got pushed, like my money just come.
Send them back to where they come from. For talking like the product of a torn condom. Southside me come from, me no care, my brother. One side, sit down for one chair, my brother. Come try, me will make you disappear, my brother. Long time it takes to reach here, my brother. Ah, kill me, kill me, kill me, kill me, kill me, kill me, kill me.
I say, body your problems. For a minute, thank God for your life. Live true and honest to yourself, you should never lie. Nah, usikufuru chome. Rada safi bora tuko jinai. Put a smile on your face. I am Aisha, you only live once. Whichever the matter, the case. Nashukuru Mungu ana bless. Sisikize maneno ya watu takondae.
Takondae.
Juhudi na heso ni zako. Kujituma na kumwaga jasho. Chorea maneno ya watu takondae.
Takondae.
Kama ni wako shikisha, shikisha. Ni wako lewa,
lewa.
Ni wako choma,
choma.
Lewa,
shikisha.
Kama ni wako shikisha, shikisha.
Pombe ni mingi, nazibu wa ina zote.
Shiro nisha tumafera. Utakuja ama utakula. Kina karoko juu ya mashisha. Wanavuta wakichachisha. Shiro usikule fera. Nisha tuma basiwe kuja. Kina karoko juu ya mavera. Wanavuta wakichachisha. Mbona tujitia stress. Situna kula bata ile kinyama. Sitaki mtu wanipimie. Nafanya nacho kitaka. Shikisha, shikisha. Ni waku lewa,
lewa.
Ni waku choma,
choma.
Lewa,
shikisha.
Kama ni waku shikisha, shikisha. Ni waku lewa,
lewa.
Ni waku choma,
choma.
Lewa,
shikisha.
Stress, have some fun. No 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 stress, have some fun.
Twende, tukorido sai adi mangware. Kina kemboi wamefika na walales. Hakuna gravity kwa mongo ni mabale. Najisikia kuna kakitu kwa wallet. Mtani litoka hadi kiwa manches. Siku pitia kibandaski kwa madhe. Sai katumbo kameja kuna gases. Juu ya kunyonya jag sipendangi glasses.
Nadhani, satonda kwa na ganje ni nani. Atataka makali tayari. Udasa iniko maji na imagine. Mandela niko kazi. Many big big boys yezi kusa toy. Missy role model ni avoid. Na mbona buda nikilewa. Lewa ribu ganji nikisema pewa. Ati Monday ni kazi. Tuesday ni katu Monday. Wednesday si jale. Thursday nangoja Friday. Friday oh la 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 la. Oh la 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 la.
Chiyo mio.
Oh la 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 la.
Ola
la 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 la.
Ola la la, chio mio bala. Ma weekend in city na ma arif kadhan. Ma painting magala wana sanif shasha. Meditating na tambla ya kimratish kuba. Kurumisha ngoko kama generator. Kwendo kwa kosa kwa na jileta leta. Bona funga long shoka mikela teta. Elevita kijana kadogo kakoe na diseta. Wita leta.
Juni weekend leo tunambleki. Hatuzi kosa form buda kuna plan B. Tupitie peti tunyonye rori. Leo pilo si manyoya kuna pungi. Ni personally chika there si matembe. Jumangoko wanadai tu wakiembe. Lesi kunyu fakse ina uzembe. Niko farmers just yeah. Nasichagui jembe.
Ati Monday ni kazi.
Yo kazi.
Tuesday ni katu Monday.
Hola.
Wednesday. Thursday, see Charlie. Thursday, I'm going to Friday. Friday, oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la.
Have you ever dreamt of owning house or home? Dream no more. We at Mizizi Africa Homes turn dreams into reality by giving you the best real estate deals in the market. Visit us now. We are located in Westlands, Watamukot, opposite Sarit Center. Get in touch with us through 020-902215.
DJ Danik.
DJ Elijah Pondiat.
Chaga jo kutamba kibuda suna jo mambo ni mdaga hivyo ndo mikuwa mambo mingi ndo sinaga naifanya juu nipenda nikijua na bamba flow ni tight ilishafunga na kamba misari kuzirembeza ziko tamu na zalamba niko hai nikali mechoma kimbaga wezilinganisha kanko sopa jo kustaka angifocha nyama ija inpita niga initwa favor tadani triple zita niga mafalo amedozo amelalisha niga piti ya chino kaboom 00 jina kasafari basi ngoma na andika Kanimboka basi kizibo pandisa Kanimbio basi nika andre nija na wakisegi na wapija kama stima kwenye mita Kasafari basi ngoma na andika Kanimboka basi kizibo pandisa Kanimbio basi nika andre nija na wakisegi
DJ Denik
Wakenda wote wanapenda kudunda Wanapenda kudunda Pesa zote zinaisha kwa dunda Zinaisha kwa dunda Dunda basi Kenya tudunde Dunda basi Kenya tudunde Dunda basi Kenya tudunde Dunda basi Kenya tudunde Mapromota wabejaa na sababu Mziki Kenya inalipa na sababu Airplay ni kibao na sababu Ngoma tamu hainanga katabu Alila lila, alila wandena Ewa basai wanaruka kunde Wakale wetu wanatoka teke Wasafere, mnataka ni wataje Waluya wetu bora kasembe Wajaka wetu anywa aromatich Costa Rica twakuja madafu Wakamba watesa turkana Walia! Wakenya wote wanapenda kudunda Wanapenda kudunda Pesa zote zinaisha kwa dunda Zinaisha kwa dunda Dunda basi Kenya tudunde Dunda basi Kenya tudunde Dunda basi Kenya tudunde Dunda basi Kenya tudunde Siku moja manzi moja aliniita Alidai atininulie shisha Twende after nikanunue pizza Na mido kwa mfuko imeisha Sponyo moja alipita kwa dirisha Super ikabidi amejipa Lakini juu napenda kudunda Nika move nikaelekea kwa bucha Dunda kama anti-corruption Dunda kama Kenyans on Twitter Follow me, follow you Like pics, postman Wakenya wote wanapenda kudunda Wanapenda kudunda Pesa zote zinaisha kwa dunda Zinaisha kwa dunda Dunda basi Kenya tudunde Dunda basi Kenya tudunde Dunda basi Kenya tudunde Dunda basi Kenya tudunde
Download DJ Lighter mixes on www.djlighter.co.ke
Follow on Instagram at DJ Denik. That's DJ D-E-N-I-K.
Yeah.
ni nonangati Aki kama ulivo wako Tashi nataka ungea Mungu fundi buwana kama Tapendeza tapisuka shuruma Umenipiga KO Knockout Iyo makeup KO Knockout Umenipiga KO
Watoto kari mnajijua sira mwanamke kuringa taka kuna step Ladies watoto kari mnajijua ka umevaa umependeza taka kuna shit Short or long hair, pretty pretty baby face Hips, lips, kiss, red wine test Police, police, dada kupewa kesi Akikuangalia tuneza kutoa kadi ya bank Macho vya kusinzia zile kuibia ibia Tasema kala kitu lafu kime mzidia Kama inataka kupanda mizuka gajia chia Sarakasi misamba mateke ya sinzia Chichel mekorea naze shikiki msichana Taku mwagaraze na cheza kainama Ukuti ukuti kainuka kasimama Kuo fupe kina naona kama inambana Kipochi chini kamechi na viatu msala ni yokala na gifiga cha kibanto Kisema kakatize mtani atachanganya watu She smart, she pretty and she know why she want to Kikompea we unakuwa tofauti Darasa utile brown is a knockout Tick, tack, tick, tack, tick, tack, boom
Umeni pika KO Iyo makeup KO
J. Denik.
Naina kwenu narudi nini? Hey, watoto wanauliza unaleta nini? Ukiwa mbali, napata mawazo, mawazo. I wanna love you to die, wanna love you to heaven. Usichoke, walinipa zawadi tena wangu mandoto. Tuwe wote. I'm not gonna let any man do your shit. If my love, I fight for it. Mina wetu kwa kitu cha moyo. Katerina kana tuongeza na tatu I love you Mapezi usongeze wa tatu na mimi meza go Nina mwono Ata wafanali uwe give him time Give him time Me and you Give him time Paka kwendo tu Give him time Wanasema mengi mtani yeti vile unadanga Aiwa uso Kikitoka soko mzako ni kufunge na kanga Nipe busi I like your fine fine body The way you touch me slowly Ndanga na mkwano gani you are beautiful I wanna just lie next to you Girl tell me You love me Tell me I own you Sema pezi ya kale Mina pika tina tuende video Ata mfadhali uwe give him time Give him time Give him time, me and you Give him time, waka kwa ndoto Give him time Meni watu kungoda nyumbani Mi watu watu na nani Napenda waki kuitaga mami Ukiwa wa mtu go happy Eti ni kuache mtu silenzi Kama vita tupigane Siwezi Nifike tanga nipambane Mama said that one plus one is equal to two But me and you are equal to one Your love make me fly Tena so high high like a butterfly I just say I'd fight for my love I'd fight for my right My number one Nizaribu na vili mapenzi Nataka mwenyewe ni kuenzi Mapenzi Nataka mwenyewe ni kuenzi Tuongeza na tatu I love you Mapenzi songele watatu na mimi mezako Nina mwono Ata wafadhali uwe give him time Give him time Me and you Give him time Paka kwa ndoto Give him time Ata wafadhali uwe give him time Give him time Me and you Give him time
DJ Lighter.
Fuma macho usione, una zawadi nimekuletea. Baby no usigome, kama mapenzi basi ongezea. Asali yangu naramba nimalize kibuyu. Wangu wanani mwenye mini wako mabuzu. Usinitenge kwenye msoto, kwenye joto nifute jasho. Nipembeleze kama mtoto, uilinde hadhi yangu. Wenye usta, achana nao. Tumejenga kuta ya kutengana nao. Wenye usta, achana nao. Tumejenga kuta, yeah, yeah. Dondoka umenishikilia. Mapenzi tamtamu nanipa. Naburudika, nafarijika mama. Wenye usta, achana nao. Tumejenga kuta ya kutengana nao. Wenye usta, achana nao. Tumejenga kuta, yeah, yeah.
Kidoga pakonya wegi Hata chimora kikiti Kakikelo no sheri Chunya kona na weri I said, ni kechinyonga gichwechni I said, ni kechinyonga gilani Unataka nini mama, anagombo na neni Okinyo lady morita, aderi teka gibeni I said, ni kechinyonga gichwechni I said, ni kechinyonga gilani
My God,
Watch my home.